abazadde bakalaatiddwa okukolagana obulungi n'amasomero okuzuula n'okuzuukusa ebitone by'abaana baabwe kubanga nti abazadde be basinga okufuna mu bitone ebyo singa abaana babeera babikulaakulanyiza. Okusaba kuno kukoleddwa Injinia Ndegeya Steven bw'abadde omugenyi omukulu ku bikujjuko ebya buli mwaka eby'okuvuganya mu mpaka z'ebyemizannyo ku ssomero lya Seeta Junior School Nabuti Mukono ebitegekeddwa ku Seeta University e Mbalala Mukono. Abayizi nga bavuganyizza mu mizannyo egy'enjawulo omubadde okudduka, okuvuga obugaali, okwasa baaluuni, okusika omuguwa n'emizannyo emirala. Abayizi bano bavuganyizza mu nnyumba zaabwe okubadde Spartan, Olympian ne Avenger, era wano Injinia Ndegeya Steven w'asinzidde n'asaba abazadde okufaayo okutumbula ebitone by'abaana.
Amanyi politics muli kumi ku kifo kimu, omu yagenda tayo musajja n'agwa, musajja n'akaaba amaziga, senga musajja mu. Kati bano abaana kino kye bayitamu, bw'abeera mu competition n'atasinga, kimuyigiriza okumanya nti mu bulamu bw'ensi eno si buli ky'ogenda mu nti okola ki gy'osinga. Sports ziyamba abaana okumanya kye bayita okugumiikiriza obutayitamu, omuzungu kyayita emotional intelligence. Sigiriza abaana dynamics za timu nti muli mu timu emu naye omuntu gw'okola naye teyenkana naawe, gw'odduka nnyo naye munno tadduka nnyo naye ng'oli omu wakati, naye at the end mwena mulina okuyiga okolera awamu. Mental focus, mulabye omuzannyo nga bafuwa wiso n'oyimirira ne basoma kala red, basoma green n'odduka, basoma red n'oyimirira, obwongo okuba alert eyo training tebagisomesa mu kibiina.
Akulira essomero lya Seeta Junior School Nabuti Blan Serugo agambye nti ng'essomero balafuubana okusukkuluma ku masomero agalala mu byensoma, wabula agambye nti n'ebyemizannyo babitaddeko nnyo essira omuli okutendeka n'okuyigiriza abaana ebyemizannyo ebitali bimu.
Njagala okuyozaayoza ttiimu zonna olw'okufuba nnyo okukola, era n'enjijukiza abaana nti wadde leero si gw'osinze togwamu maanyi n'olulala ojja kusinga. Njagala okwebaza abazadde okujjumbira omukolo guno, njagala okwebaza buli Fechinomba sponsors baffe bonna olw'okusaponsalinga omukolo guno.
Amanya ga Nsonga Dimbago, Academic Registrar, Wasota University. University nga Seeta twakava eggulu waliyo High Education Week, basobola okulaga ebintu eby'enjawulo bitukola innovation. Alphasis yaffe yali ku Smart Agriculture, abaana baffe baalaga balina robot zazimbi eza AI nga zisobola okola irrigation, nga detecting ettaka nga yobaji.